is DJ Silent, Nairobi's finest, straight outer clique entertainment.
And everybody like this, we party till morning come. And everybody like this, we party till morning come. Tatu tuka yomu vienda, weita walete vyo kunyaba sadya venda. Demu chansa bachileta, weita walete vyo kunyaba chala venda. Senyuma baba, senyuma, senyuma waluganda, senyuma. Love in all the wrong places. Shawty, look my way, look my way. Kimala mala na jibeba so. Kila wakati ni kuona po. Na nikizidi kata majima. Nisungululu mchitandacho.
Tatu tuka yongu vienda. Weita walete vyo kunywa basanja venda. Demu chansa bachileta. Weita walete vyo kunywa bachara venda.
Aoma, ulira. Quata quata no use of mutima. Banange, you're a winner. What your mama gave you is a killer.
Senyuma, baba, senyuma. Senyuma, baruganda, senyuma.
Sedeko, sedeko, nishanyuma. You're such a beautiful woman.
Senyuma, baba, senyuma. Senyuma, baruganda,
Abraham, Shetani amejam juni kona Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Shetani amejam mimi niko na Yesu, hawezi nitisha mimi niko na nguvu. Niko na zidume, zidume, niko na zidume, zidume.
Ambulance. kesho ya mbuke na mapambulasi Mameladi kime shika niske Pata yende takme leve ni
I need an ambulance, I need a girl dem Bring my feeling up on the anthem Need me a doctor to come on the clock Cause this girl a killer, she murder, she raw No woman, no party, we've said that before I'm high and you're high, but we want some more Me hands on your waist and my stick on your drum teach me, just
like a little bit of the ambulance Kesho na muke na mabambulas Likunye supo niske bandulas Angi kikisha, tena ribik ribik Taka nilebe wenye ambulans Kesho ya muke na mabambulas Ike nishika niske Bata yende takme lebe ni
Jana nilikuwa na shida mingi Jana nilikuwa na shida mingi Nisha zisoti, niko easy Niyo na kunyo ndogogi ya Nile zima leo
Nikunyo ndogogi ya
Tunda nilindia na miku Nataka nikitoka wani bebe chuchu Leo ni siku yangu ya kamdweso Ya utuwi ni okwa
Ambulance Kisho ya muke na mababulas Nikunye supu nisike bambulas Mamelangi ikiisha Kena repeat repeat Taka nilewe wente ambulance
Sina time for rest tuku sikarura Niko papers jama leo nikurarua Kuzurura muna na nikabua Niko famous kuharibuliza gafula Gafula
Gafula So you should bring all your friends I swear that to all my ties
All you girls in here If you're feeling thirsty
DJ Skylet
Cause you know what I'm serving no.
Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah
Drink
Swalla, la, la
Drink
Swalla, la, la Swalla, la, la Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah.
Drink.
Swalla, la, la.
Drink.
Swalla, la, la. Swalla, la, la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah.
Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swalla, la, la. Bust down on my wrist in it, bitch. My picky rain bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills, dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills, all she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that.
Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah.
Drink.
Swalla, la, la.
Drink.
Swalla, la, la. Swalla, la, la.
Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Oh, hear this. Oh, hear this. Oh, hear this.
Swalla, la, la.
Oh,
stepping every day. Living my life, I don't care what I'm saying. The only thing I need is my baby, and I know.
The way she wind up, the way she
dance to my melody. Oh, my melody. And she know he money.
Vipi. Kama unatikisa kibiriti, I play no game, I'm sode rafiki. Ukija kama upepo utapepea, ukijifanyo na mapepo tunakemea. Kama unataka mchezo kawashe luninga, squeeze ya kuna mtu anataka ujinga. Ujanja wanyani mjini utaingia kingi, meli naelea feli na zama shilingi. Haraka na harakati zako za pimbi, unataka kucheza wewe na ushike filimbi. Binadamu wange kwa danger, maneno yange shooting kama risasi. Vitu vingine vikienda avirudi reverse kama sama. Asararo inachopenda tunasemaga pesa makaratasi. Hakuna wasi wasi, tukaze mwendo hili twende na wakati eh. Dunia iweke tuzo za wachukiaji. Bongo kuna watu wana vipaji. Narusha madongo kwenye maji. Bono pige michongo tani familiaji. Mara chenga mara no network. Zingi zaga vichwa vyele weki. Life squeeze imezidi kwa complicate. Ukichanganya na mambo ya internet. Jela tatuka na picha ukutani. Jela tatafuti mchawi nani. Sasa chagua utajifungia chumbani. Au natoka goma riko uwanjani. Kushoto kulia juu chini kamatia. Mzigo wa abiria dereva na gia. Kito chapanza lewe sifa kama bia. Situko serious wana twerk pia.
Skylet is bad.
Bila wange kwa danger maneno yange shooting kama risas. Vitu vingine vikienda avirudi reverse kama sama. Asararo inachopenda tunasemaga pesa makaratasi. hakuna wasi wasi. Tukaze mwendo ili twende na wakati.
ni wa show oh oh yeah kwa Yesu nira na mwita papa godo oh eh niliokoka wakacheka ho 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 eh wakanipa wiki sasa ni mo oh oh nilizaliwa huruma na place nimefika ni neema na huruma sani huduma kwa Yesu kuna raha na katika na kichuma nilizaliwa huruma eh na place nimefika ni neema na huruma sani huduma kwa Yesu kuna raha na katika na kichuma kichuma
kumbe 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 eh kwa Yesu ni raha
DJ Skylet, Nairobi's finest.
Hakuna hangover, ni bila garama. Ay, labda turuke kesha, au kulala salama. Yesu asifiwe, hadi Dar es Salaam. Hapa tu ni baraka, hatutaki laana. Sini wachanga ndio, hatunataka raha ndio. Tusiharibu matarajio. Turaza shetani ni mashaka ndio. Sini wachanga ndio. Na tunataka raha ndio. Tusiharibu matarajio. Turaza shetani ni mashaka ndio.
Nazaliwa huruma. Na bless nimefika ni neema na huruma. Zani huduma. Kwa Yesu kuna raha. Na katika na chuchuma.
Kumbe 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 hey. Kwa Yesu ni raha. Kumbe 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 hey. Kwa Yesu ni raha.
Shy, she need a real man to come apply. That my love in that she come out eye. Girl, I say me fly, me love it till she have forget me eye. You can have me anywhere you like.
I don't remember the last time you told me that you love me. Me come on,
alright.
Well, I'm a sin on my.
Okay then.
I don't remember the last time you sent me any flowers. Me come on,
alright then.
I'm a sin on my.
Okay then.
Vibes are way too easy, too easy.
Fire, 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 fire.
Me a fi ask you for your pretty song. You me a muggle with anywhere me go. You are the prettiest girl in the dance. If you want, see me say, take off the glove. I must see God say you from up above. He a give me tell you, me fall in love. Girl, wine pan is fat, fat, bump a bit. No flap, come blind pan it. Just like that, it's like out. Pushy, pushy back, girl, wine.
Skylet.
Yo balance it up. Give me that. Give me white. Give me dance. Balance it up.
Take you round, we can reach it on. Tell your local DJ you should put this on. I got a lot of girls in Zimbabwe. I got plenty kele for Harare. If you see waiting, I see for Malawi. If you know waiting, I do for Malawi. But for you, I go change all my bad ways. Forget all the girls where they wine waste. Now your matter, they put for my mind. Now the back of this is for my eyes. Oh, you fresh like that. Baby, yeah, you dey impressed like that. Yeah. Your back a big like that. I'ma sing it again, I'ma sing it again, baby.
This bitch bubble back like a rat. Every day you turn fresh like a rat. Oh boy, you fresh like a rat.
Pico, pico, baby, don't ride with you.
Taku, taku, maragumyo.
He get that, he just said to me to go.
Pico, pico, all your body, oh.
Anything you say, baby, I go do.
Mtana my boys unaringa,
unaringa.
Cheki kwa mtana kamini na madonga,
na madonga.
Hizo lips na my hips nisha ziganga,
nisha ziganga.
Nita kupigia simu baby kweli tutabonga,
tutabonga.
Super kwa mta usha tusonga,
usha tusonga.
Unaka sponsor Canada usha kabonga,
Canada usha kabonga.
Unaka leka kumaji kamekonda. Nimeka somo vizuri kanapena anaconda.
Kanapena anaconda.
Tingisha tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha tingisha like you got no spine. Like you got no spine.
Tingisha tingisha up. Tingisha tingisha up. Tingisha tingisha up.
Me not like your attention, fatal attraction.
Nikki, you my credential.
Fit on the mention, booga my relation.
Me, I like protection with the addiction.
Chiri
Yamaji confidential. Chiri Yamaji do not when your wife is tired, he's gonna go. Baby girl, una di mad. Una di mad. Baby girl, una di mad. Una di mad. Baby girl, una di mad. Una di mad. Vile una dance, vile una shake, vile una smile, una di mad. Da da da. Tingisha, tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha, tingisha like you got no spine. Like you got no spine.
Call me
the Dream Chaser.
Heaven material.
I love gospel.
Leoni na mambo, nitoto buwa mambo. Nataka sema mambo, kama Rambo. Se Rambo ka Rambo ka mambo, mambo, mambo.
DJ Skylet.
Mambo, mambo, kirasi, hiyo siyo mambo. Bali di jambo, na italeta mambo. Tonyesheni upendo, si Mungu waniseme. Tituwe na upendo, siyo vita kama mama wa kambo.
Wengine wajidai yeti wamesoma sana. Waezi shirikiana na watu wajasoma. Wachani kusho, mbunya kuna shuli. Sote tuka ipo, hiyo tuni mambo.
Wachani kusho siri moja, huitaji ya watu kuingia heaven. Wachani kusho siri moja, huitaji digiri kuingia heaven. Wachani kusho siri moja, huitaji ya watu kuingia heaven. Wachani kusho siri moja, huitaji digiri kuingia heaven.
Skylet.
Yeah.
everybody hate on you. So how am I supposed to feel when trying to scheme on me? Niggas never been real to me. Just make believe. Last night I had a dream. Somebody gave me a time machine. Flew through the times back and forth. Still ain't changed nothing at all. Not even all of my bad luck. Not even all the times I broke the law.
DJ Skyland, DJ Skyland, Nairobi's finest.
Enemies been on a mission. Oh, mama, do the moves. See them multiply. So my baby,
now hear this.
Rudi utotoni, sipotembea kibebwa mgongoni. Too far far champion boy, nite bwana Samata. Now can it beep to nakupigia? And let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. So simba so chui so mama. Kazi yangu inatosha kujigamba. Nasina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya ni bamba tu bamba. Sasa unaweza kusaki sasa. Sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda. Si bado tuko macho mida ya wanga. Funga mkanda, kaza na kamba. Ama ufata yayo uchane msamba. Masuwa miamba, masuwa anga. Tunasemaga jambua kama karanga. Misha na muziki. Acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini. Piga muziki. Safari na muziki. Acha maneno weka muziki. Kimba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki.
Bambata, shika, kamata. Rumba, chakata. Kaboka mchizi, shadata. Shadata.
Kipia na una break. What do you expect?
Baby, oh, why you check my phone? 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 Tukumbane, tukumbane, tuzuzane, tuzuzane. Sikusema unichunguze, meaibuwa mwenyewe. Tukumbane, tukumbane, tuzuzane, tuzuzane. Sikusema unichunguze, meaibuwa mwenyewe. Ulipita Twitter, DM. Tukapita Insta, DM. Ukasama in bubble. Na chati na mtoto wa kigogo.
DJ Skyland.
Unacho kitafuta, utakipata. Sababu na njia ya kuniacha. Ukiniacha mimi utapata nini? Ya go breaking my heart and I'm innocent kwa nini? Baby, oh, why you check my phone?
Why you check my phone, yeah?
Baby, oh, why you check my phone, yeah? Baby, oh, why you check my phone?
Baby, oh, why you check my phone?
Tukumbane, tuzuzane, tuzuzane. Sikusema unichunguze, meaibuwa mwenyewe. Tukumbane,
tukumbane, tuzuzane.
Sina pocheza ni kama nante. No, yeah. Macho yake yenye mvuto ni kama nanita. No, yeah. Mbona mwana vongata pundi zinanisha. No, yeah. Kiono nazinazi anavokatika. No, yeah. She started blowing kisses. Kaja mwenye nendeka sema hey Mr. Ujuhu maestro. She's in a yeah. Basi si mama tucheza. Mr. Kiss her up, she can push it. Kiss her up, kiss her up.
Sijui kutajana nani, hila naomba uwe nami. Uwe mtu wa kigogo, kigogo, kigogo. Kamtoni la chapo mandondo, mandondo, mandondo. Kaza kuruka ruka kibobo, kibobo, kibobo. Sema ye ye, I'm a classic man. Meeting is a gentleman. I'm a classic man. Tara TV can eat a gentleman.
Away.